Jack Sue.
Put your maps on the beat, boy.
Now yo, Maps.
Bena ni mangala ambo. Ni mangala chabe ni rimaya. Ni mafuna kutenga ko out mukufina pati ni mangala ni rimaya. Nimakondwela ukabwela stiu ni mangala ni rimaya.
Exclusive from ZabinTunes.com.
Izaka balansa wande. Manje mazanga siwa kufuna. Baniuza kumbala tsuni wa amira baby. Siwa siwa kwa meneta chokela. Izaka balansa wande. Dava idonte ngati nirina baby. Nima funa za baby day. Nima fighta pamozi kufisa pamozi yose. Hello, Vena, was on the party. Swang the chile, my baby. In a donkey, got in it in a baby. In my phone, I'm a baby. In my fight, I'm a mozi, could reach up a mozi. Hello, Vena, was on the party. Swang the chile, my baby.
Hello. Lekata bendi wa uze pali lavo yato ine na yewe. Tulibe anga tikwese as long as inele na yewe. Elo futi ndiwe ni makonda, we ni malota ni kagon. Ni madabo wa makamba tesone wa mela. But I don't care, ichikulu nile na yewe. But at the same time, wama bwela kufuzi lila na kupandi lila. Adi daksu ni kawaya waya, sanga kwani se ibi ni kutenga nangu ni out. Olo kutandali za komu fiyala. But still uma watanula, ate nifuna mwamuna ovuteki la pamozi. Kuruishi la pamozi. That's why naine, olo wanga tuize mwamuna. Menso kupenda na ngopi kusweta kuchila na Beyonce ndiba uza no game maninga nili naye my baby
ndaba idonte ngati nili na baby nima funa za baby day nima fight up a mozi kubisha pa mozi jose elo vena basambe kwaji swanga zile my baby ina idonte ngati nili na baby. Nima funa za baby day. Nima fighta pamozi kulwisha pamozi yose. Edo vena basambe bwanji. Swanga zile my baby.
Like soon are you Maps. Bella, Bella, wote watote la natilo beautika. Kala natilo, sisi natilo. Awe mande molongo iwe anapangaka. Leka vika balance nika kutenge auti wakanyale. Waka sale na mabima yao mongatile muzeti we nainika. Nima mbela musho kanitana tibu. Naine na yanka mosa tedu atibe.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Dabai donte, ngati nilina baby. Nima funa za baby day. Nima fighta pamozi kubisha pamozi yose. Elo vena basambe bwaji. Swanga zile my baby. Ina donke ngati nilina baby. Nima funa za baby day. Nima fighta pamozi kubisha pamozi yose. Elo vena basambe bwaji. Swanga zile my baby.